mani nianga kuna funuye bamananka
Sede awoka kulumi nana malila aleka tama ukanka kunchebi huni franche fanga nyama ukelenko kanyanye CNT alini societe civile ma uni ulufene kanka nyokonyi dokun kele mugojikin kofe panguruna botika ofe ino duanza cercle kon konnana adamadia haketo botali kulu amdh fukata si fdh ma ulukoni mayini sagasagalu uluka sigisenka akula bi amina kuma gombode ka bamanankana ni oyeganye nga kuna fundi chakeda ula ani chakeda chama worela korowore be ala sharai mufo ukula abuna jabi soro anga bi kuna fundi kono minu mina lase auma aiseta jerafe mamadiketa alibeneka ukuna au bismillah Nigeria jamana nyama koro alini sida woka chela bena malila ni oye Goodluck Jonathan ye ale nana kunu ubamako ani mado udo ukoni nana kiliflata mana mimbe talike kwa franche fanga takabulu kwa nilaje Goodluck Jonathan ye ni franche fanga nyama ukoni kalenko kanyoka nye fanga nini ton ufakata se mauma minu kwa niga barabi nyeshin kalafiliko uma uni ulufene kanka nyoka nye mamadu samaseku ale kibara minu soro ulula intasila kubeka mfalibama na kanna
Goodluck Jonathan ani gana ministri minye shimbe ukwa jamana ani jamana wile cheko njene bolima ka frasede au komisyon presidanka ulude nana nyuafe. Uni franchela fanga nyema kakanka nyuanye. Ani nyema danka afukata se premier ministri ma. Goodluck Jonathan ani sente nyema fana kakanka sigi. Okofe ani politikito ni societe civile mwa ukanga hakili falenge. Kalata lebeni hukumu kono ani seni ni deje mwa ufana kakanka kuma. Seda oka ni nali jamana kono ani franchela fanga katile keme dafa obena. Na kunyere ye kimeli de franchi la fanga ta choka sedaoka laje do fana bulo dalendo kabeni ninkale tlemwa ani sabai nimbeko gudele kujanatana ani jamana nyema ukanga hakili falenge jafa ko kuma mimbe sena anga jamana kono sisa mabacha mambe boje nenga kaba o sirati la ministri nyema koro bubu sise ale maye folo kiritike la ukafola
Ali nyinete malila mbado ngunyeta cha mankera franche fanga kwa nana. Nye seda uka chide aleka kumaye analenko fe malila. Chela bena inkafola kuyani ukatama kwa nika kunche ni tarata. Kuna bofen chama kwa nikalama. Goodluck Jonathan ali seda uka chela bena ye malila. Akumi mamadusu masiku aleka kuma barala. Kamfalina musa malise sukufe.
First and foremost, I'm a part of Mali now.
Nefene joroka bo malikono, mbise kana wati be kananteru anibalma ulaje. Nega nitokoma ye malikon nala, adabora, komunu temena, nakera sababu ye kasida o jamana nyema uka demenyini. Animunu be sena sisa, oye hadamadenya gile ata bolo doye, maube fo nyokongo, kuma nyoko ya ubeto sena, mauma sembe kalafili labe ni bara ula, anolubina sigika kuma. Benga munu tarayasa ka mali gile uba, aga kansida uka sigika na, ko wali ali bara ujatemine. Munde kera ani munde torako ode kama nana franchira teme fanga nyema akadanga fukata se ministri nyema ani conseil national de transition nyema ma kafara mawere uka ambela jele mina sikika kuma
et après ces différentes rencontres nous allons repartir
thank you so much
obsa kani kuna funu soro sinjo tamanika page facebook ana ka compte twitter sanfe Kani mkura do lakana bara ula teliala ani choko mina minye jamana ka chakenda uye ubeseka siki jamana fambela jelena uye franche fanga, franche fanga kwa ninka la yini doye Conseil National pour la Réforme de la Sécurité ka la jirado senfe ukumana kwa sebe lakana nyeta ani afere uka minye premier ministri ye aliokume akeneka nimika ke wate laka soro minye jamana chamanche marabolo ani kono fela uye lakana balia uwe uyoro ula kwa sebe awa berte ale imi soro ukuka insa takobe kamfaliba manakana
Jamana chamanche yafa akoronfala ane ababa ya fanfe dambeka kare maula farinya wale keba ufe bimbeka ke maliso rasunu de memba kwa sanga ani wati odela franche la fanga nyema oba fe ka fele krengere na unta wasal lakana ka sabati jamana fambela oye franche la fanga ka bara kungale do ye min la nyine ndo ufe odela kulumi sigira yele mani doni lakana ko kama oya la nyine dabaluka ta ministru ka ton sigife ola wale ali kama teliala O dabali tara kabini san 2018 wati. Lanyini tunye foroba chake da ukasiki jamana chamanche anfa na koronfelala. Wasa kalata bara ukake. Ministri nyema Mukhtar Wan oko bara intiseka sansoro chuko shila ni bese mado akola. Nga yano oche lakanambali ya oko nikembeka sansoro jamana chamanche anfa na. Farabugu segu marala jatike wale keba ubeka daga chuku siki uludala. moti marala commune chaman de gunendo islamia dantame wale keba odi dozo yere la kananje kulu do fe
IMDH no e adamadia haketo botali kulu ye alini fid h olu koni bani ni seke seke lu olu ka sigi sen ka kanyeshi pangurun ka mu jigi mani o koni kera janvier kalu kle sabate meni na jamana chama chama marabulu la buntika u feino u bani ni minye jamana nyema wi alini faranja u yere ye u ka seke seke lu kulu do sigi sen ka minye maya koni obina di minus mama farajau ka nali kelechau nali malila ni a san shekinye ube wa farnya wali akunye yasa farnya wali ube saka kelechau mina sahel jamana konnana kabini samba fla ani tanani utikalola operation serval aleya jorodi operation barkanima malidin chama yale kwani mika irani ningani manunu nafala jamana kon konnana ngaminye lakana ko do mawiye oluya ida ka foko ni manunu nafaka bon kosebe ben aleni basi konnan la jamana kono ubangi ni kele kulu minu mbe jamana kono ubrajelin ka franyo wanga alaka alaka na barake nyoko fe Cherche Daniel aleye kuna fundila ye sebe ni kalado wa abe lakana ku abe dodo ufenena akume amseto gogo ture aleka kumabara la kanfalina musa mlesi soko fe
alors ce qui est important
min nafaka bon kosobe francis kelegecho bolo ode ka dansigi faria wale tigla moko ka wale jugula ka dabali bela jelentige u kana seka gere tuguni jamana fantola ni francis sodasu kumo ubarake samba fla ni tani saba watila sisan kumba soro gele abade be mali konnala wani aja temine ibaye ka foko francis sodasi chama sara mali kuma boli baraula ka faroka mali sodasi chama fana tayana to obela jelemba ira ka fo ko francis sodasu nali malila anoyera shanchigin kofe aga jate mine kake kalaje mali sordasu ni francita ubise ka barake nyoko fe chukomina duguma aninga fara sordasi kulu were uka munu bora faraje jamana ukonala fukata se minus mama akakanu nubela jelenku tige di nyoko ma wala sa damise kakari lakana bali ala chukomina note jamana koroyanfan walma achimanche marabolo konala hiru wali tiseka na chukosila ni lakana masikikana
ga ale nafen keneye anfeyano jamana kon konnana ga kuna fundi chakeda ula ale ni chakeda chama urela korore kwani be gana ni uye wari mimi di kuna fundi la uma watimna ni utara kuna funi nyini na gombo ale re kwani abe chakeda chama na jamana kon konnana yali abe sharia kona wa munne be nani aye kuna funi minu mena lase auma lala walate infafe gogo ture ale kan fali bamanankana
kuna foni dila doka fola toromonyo nabe foma dugulenkana ko gombo oye demedoye mime di kuna foni dila uma ukabara hukumu kono bintu kulibalika fola nale kuna foni dila e wari nyini sira dodo
ni journaliste ba don akanga wari soro femna awoke suke ka wari soro la bina soro ni pena don na ori gombo e
kuna foni dila uka sharia gafe kono toromonyo mineni oya maria lente alexi kalambri nale mali maison de la presse nyemo kain alebe hakli la jiginke ola
afolendo anyeka kuna furi dilate son mko kawari dama wala sa akaka barake wali akana akabarake wala sa ka kuna furi doji wali akana kuna furi doji
maître Cheikh Oumar Konare nale avocat aleka fola jamana minani sorote bere mko kanka ko jia nyona
lime ka patron ikangi ka bara bekene difi kom anga jamana kono sarau kwa doko donc ala bana na ke mko niet wakuka besino a sharia manyuma emi be barake yoro kelindi jika seki no luka fara
jamana nyemo de kanga fere nyini ni chogo yaina Abdul Karim Jamutene ka fola nale ka baranya shinendo soro nyini ni chogo uma
nyema uyo munu ta bla bloro munu na no lu do doro la kene anuka sabati kala nuka sabati ani mo ka sara kanyi akachala se chama mebo ula
akina jigina toromonyonte kuna foni dila o doron fe ni wale yaimbe yoro ba dendela jateminen kala uka fola
ni tene jambi kalo kleta ani kele samba fla ani mukani kele mi ye coronavirus banaye oirama bioro ani nani na kuraye ma bisaba ani duru ulu kenera ma kele ulu ni tora adafe kabini banaye dona afa ya ma misro beta ma bawulu fla keme woro bioro ani nani na ma ba duru keme sabani muka ani woro ulu kenera ma keme fla ni bikonto ani kononto ulu ni tora adafe kuma fike tabina coronavirus banaki boro ya ulase auma
studio tamani
ka barake subahana manchi fe ki to so ani ka barake lo bonyo ngoro o de be barake oro chamana sisa barake oro munun jamaka chani ma bidurwe gouvernement yo o tabule ne nyini service da o fe ni coronavirus in wakatila bamako yasa ku berebe o haklina ima service da be na ka tabule do kalfa guita tarasina yala bamako barake oro damadonna angala me
ministri min ka baranye sine no kuna fon koma anga jamana kuno akafola ku kele no ka fere krengerenu ta wala saka saka barake lao ka ulu tanga coronavirus ima Hamadoun Touré ale kuna fon ko ministri
devons de prendre Amina Walia Jondon Leta an koni e fresh gi senka mi bato barabe seka ke wakati be anga mau mina undira uma so mi bato u beseka barake inafo abe fo mi ma teletravail ay wi fi chemandi ministère oula o barabe na to chemabe na bo la jere oula keneka amena akesisa video de la
réunion se font par video maintenant
bamako sigida nanna meribala mi eteke komne o siglembe ni baraka yoro ndundala wa mi maski doni o jagoyale no beka Khalil Touré nale meri chef du personnel Aïra ka fokulu fana keleno ka fere kerengereno sigi senka
pour que moko na to nyoko ka barakero la en fana fe anyo la nyini kelen sabati cadre minu bambolo bi mokotan domadobo donc anyo cadre d'état ko lu placer dans les différents services maintenant fin fin bo jukola la angolu mo ka to so folo maintenant ni akelera rom nambu wele bena
angrela kere cheke danye mamununa uluma sonku fe la fo nicola nga jamana konana jateminon tekelin kadaka region dola cheke dado ye ka ni fere nunu matrafa nga region do konana atete
amban la beba ka doka nyinga lame abe jabi docteur Boubacar Sidiki Ibrahima de la mefe ale coronavirus point focalier hôpital du Malila
allo docteur gamunu be do tegala olula sago balia be sega coronavirus la se mogoma wa
nama do atu chukula ama kwa bo chukula ole ka ki ta abi labla panai o kama mo so se kan ka disen utilize ambe o kran ke chukula mana gambe se gala ile telefone mane ke nai se gara ro mi nai ma ro fe na nai ko ku ka e pote e kla la ime jesmo o fe ndi no ko ka na ye gambe ke telefone na i den ta nai ape ke sobo bujugo de ima ole ka se ke ta nai ka konte te ka ko ka o de tafer ki ila ni te gaer utilization e chukulo
ni de be dan sigi anga bi acti covid ki barula o ka na nyine ka do toro ka la di kan la Ya saka uwele tanga coronavirus banama.
Studio Tamani.
Studio Tamani singroma tintinendo Suède, Danemark ani Swiss gouvernement fe kafara Union Européenne.
Marabolo kono tomura komini kono baflabe cercle kono konnana minye se fawara million kemeni bidru ani flaye ode koni dira uluma projet diaspora takoflana okum konnana okofe min koni ye ninkasabinye osaraka soroka sabuke minye agence française de développement association pour le développement usubi janja alini meri uluka baranyokonyanye ninkasabi koni krasabuye minye jiko barayo barado ye ulu saraka ke alini barawereo Sordasi uka fra polisi uka ni tene ulu koni doko jola uka moto wali uka bulima fe koni sake sake li damine kren kren ni yala minu mbebo boron kumina sebete tuba koro aleni tu koroba ulu konna na yasa mauni ubole fe ulu vese katanga chukumina jaka ukulu kulukuru sugu ula uba damine keme saba ani biduru la fokata se keme woro nyokona koni ma ferikela uka fola kusalo ni watikele na akungachani ni koni ye minye monikela uye uluka fola ku akun konte dore ye minye jega ye alika ndoko ba konnana ni debe dansi ki anga bi kuna fonu na bamana kana au ni chela meni na nga obisaka kuna fonu so wati bla jena sujuta mani ga sitika ni www.sujutamani.org kwari wal maka uleli ke fu via mboka bisa bani ulum vla bisa bani flali ni kelenka kunu janvier